kusithela intloko yam ndabe nkulu mawa mahle ungumama wam. Mehlo anentsindiso thando lukhulu aloyiswanto enduring on and on dedudero a papayayo ledududelu dadadadadada pamadlami sakhele uyafuneka ekhaya dlovukazi mandlangwini nosakhele mama wam ungumama Kelly.